iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubutse ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva muri hose. Ni ikiganiro muri sanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Uyu munsi turaganira ku babare mu ryinyo. Ikaze mwese kuri radio yanyu, mwese muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nchote z'Ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Ku itariki ya 9 ukwezi kwa kabiri buri mwaka muri Amerika ni umunsi wo kuzirikana ububabare mu ryinyo. Ni umunsi wizihizwa mu rwego rwo kutwibutsa gufata neza amenyo yacu. Twayafata neza gute rero? Ni ibiki bishobora kutwangiriza amenyo? Ibyo ni bimwe mu bibazo turi gushakira ibisubizo muri kiganiro. Twabatumiriye inzobere, mugume hafi muganire, mubaze ibibazo, mutangiye ibitekerezo. Muduhera nomero zanyu tubahamagare. Reka twakire umutumirwa wacu uwa mbere, ni muganga Joseph Mwiza, ni muganga w'amenyo n'indwara zo mu kanwa ku bitaro bya Kabgayi mu karere ka Muhanga, intara y'Amajyepfo mu Rwanda. Muganga Mwiza, uraho urakomeye.
Bravo neza Ejili.
Wakoze
cyakomeye cyane.
Nuko nuko wakoze cyane rwo guha radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo uyu mwanya kugira ngo baganirize ubasobanurira ibyerekeranye n'indwara z'amenyo. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Iyi turi kumwe kandi na muganga Yvette Mukarugwiza, nawe ni umuganga w'indwara zo mu kanwa, aranabaga amenyo ari irwamagana. Madame Yvette, nawe ndagushimiye cyane kubuhaye Radio Ijwi rya Amerika uyu mwanya. Ikaze.
Murakoze cyane.
Yereka ngo uhereho muganga Mwiza, mwabanza kutubwira zimwe mu ndwara z'amenyo zikunze kuboneka muri make.
Murakoze. Zimwe mu ndwara z'amenyo ziza ari nyinshi kandi ubona zarashegesha abantu, akenshi usanga ari indwara zagiye dongo zicukura amenyo, noneho zikagenda zitera abantu ububabare butandukanye, bugenda butandukana muri intensite. Donc bugenda ububabare bugenda butandukana bitewe n'aho gucukurika kw'iryinyo kugeze. Hakaba n'ubundi bubabare buterwa no gufatwa kw'ibiba bikikije iryinyo nyirizina. Ubu ngubwo akenshi usanga ari bwo bwiganje. Wenda bwa gatatu nakuvuga buza gake gake ni ubw'amaaksida. Ibyo ni ibintu biza ukazionera, ariko ubwa mbere ni bwo akenshi usanga tubona tubara nabwo umunsi ku wundi.
Yego, mu kanya turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Reka mpumwanya na muganga Yvette, nawe akunze kubona abarwayi bafite ibibazo byo mu kanwa, ibibazo byo mu menyo. Mwebwe izo mukunze kubona cyane cyane izo mukunze kubagana nk'izihe?
Murakoze cyane. Indwara dukunze kwakira umunsi ku munsi cyane cyane izo gucukuka kw'amenyo. Ikindi ni indwara zikunda guturuka kuri uko gucukuka kw'amenyo, abarwayi ntibabyiteho noneho bikaza bakaza babyimbye. bagize ama infection bikaba byakomeza bakaza babyinjye nk'isura we akaza avuga ko yabyinjye isura ariko atazi aho byaturutse. Ikindi dukunda kwakira ni uburwayi bw'ishinya cyangwa se ibikikije iryinyo. Nubwo bw'amaakside ariko cyane cyane ni izo ngizo eshatu zibanza nizo dukunda kwakira umunsi ku munsi.
Yego. Ubwo muraza kutubwira rero zimwe ikibitera uretse akisida ibindi birumvikana hari impamvu ziba zabiteye. Nagira ngo muganga Joseph atubwire ku bitaro bya Kabgayi mwebwe izo mukunze kubona cyane n'izihe.
Murakoze. Mu bitaro bya Kabgayi dukunda kubona indwara izwi n'abaturage ndetse akenshi usanga bafiteho ubumenyi buke cyangwa buciriritse ariko ntibasobanukirwa uburyo n'ivurwa indwara yo gucukunyuka kw'amenyo nk'uko muganga Yvette yarabivuze. Akenshi bakatugeraho bimaze gufata indi ntera ku buryo ubuvuzi bwayo buba busaba ibintu bimwe na bimwe birenze ubushobozi bw'aho baje kwivuriza ku buryo rimwe na rimwe havamo n'amatransferi cyangwa se gukuka kwayo. Kandi iyo urebye imirwarire y'iryinyo ubusanzwe iyo bitangiye gufatwa ugenda ubyumva nyamara kuba bidakabije rimwe na rimwe ntibitabire kwivuza hanyuma bakaza byafashe indi ntera ariko iyo hakiri kare ubusanzwe rwose amenyo aravurwa. Ubwo ngubwo rero nibwo dukunze kubona cyane bwo gutukuka kw'amenyo kuko muganga wundi yari yabivuze n'ishinya kwarukumishinya yorosoka ku menyo cyangwa se hagafatamo ibintu bimeze nk'isima niyo ariko navuga cyangwa se karabasasu ibintu bigenda byomoka bigenda byomora ishinya bikayisimbura aho yari yometse. Akenshi iyo bimaze gukabya bikunze gutuma iryinyo rinajegajega rikikuramo abantu baza kwivuza ugasanga amenyo arajegajega ndetse ubwo ngubwo ni nabwo bubi cyane kuko ngo ntiburyane akenshi sibyo nko kuba yakwiborosa ishinya ikava amaraso cyangwa se hari n'ikintu kiyikomyeho ikava amaraso wakumva ni ibintu bisanzwe bitanamuriye noneho akazaza bimaze gufata intera yo hejuru yo kunyeganyega kwayo ku buryo biba bigoye kongera kuyafatisha. Ibyo akenshi nibyo dukunze guhura na byo.
Reka ikiganiro kubera ari ikiganiro gihe umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika nabo bakibariza bwo mu kanya nanjye ndaza kugerageza kugusobanuza neza impamvu mubona zituma abantu batinda kwivuza bikagera naho amenyo yabo avamo. Reka mukumbanze twakire ku murongo wa telefone Ruhamya. Ruhamya ari uranyumva?
Ndabumva, ndabumva.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ikibazo ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Nikibazo nshaka kubaza abaganga.
Nibarize rwose barakumva.
Nge ndagira ngo mubaze nk'iyo ugiye muri farumasi ukagura umuti witwa karibonate akubwira ko hari indwara zimwe na zimwe ubura z'amenyo kuba amenyo azaho utuntu tw'umukara cyangwa tw'umuhondo ariko bijeho kandi bikoresha buri munsi biterwa n'impamvu zitavaho. Nanone nkongera nkamubaza kubera iki firiwori amazi arimo firiwori iyo yanyweye ngo firiwori atareka nze kuvuga n'ubuzima yakoresha Tanzania, Kenya na Congo igice cy'Iburasirazuba hano za Rubavu bimwe amazi yaho byanga byakunda amenyazaho utuntu tw'umukara cyangwa shukura nitwa shukura nanone ugasanga hari inganda zikoresha firiwori ni ukubera iki izo nganda zikoresha firiwori kandi nanone imwe y'amazi arimo firiwori ushobora kurwara kuzana amenyo kimwe kintu twa shukura ni ukubera iki inganda zikoresha firiwori mu mazi kugira firiwori mu mazi kandi iyo irwara n'utuntu twa shukura ni ukubera iki imitekerereze yawe yaje murakoze.
Urakoze cyane Ruhamya aba hafi ubwo bagusubize. Reka mpijambo muganga Yvette ibibazo bya Ruhamya ndumva mwabyumvise.
Yego twabyumvise. Ikibazo cya mbere kibaza ku bintu bijyanye n'ukuntu ujya muri farumasi ukagura bicarbonate mu by'ukuri hari impamvu ituma muganga asaba yuko wakoresha uwo muti ntago wowe wibwiriza kuwukoresha uko bishatse ngo ujye muri farumasi uko ushatse uwugure icyo ni cyo mbanza guheraho hanyuma iyo uriya muti igihe muganga awuguhaye awuguha bitewe n'impamvu nk'uko muganga Joseph yigeze kubivuga hari igihe uba ufite bya bintu bimeze nk'isima yavuze byafashe byahumye ku menyo ugasanga rero kugira ngo ibyoze byomoke biveho bitapfa guhita byemera ako kanya umuntu akaba yatanga uwo muti kugira ngo umurwayi abawukoresha igihe gito bifashe kugira ngo bya bintu byafashe ku menyo bibe byakumukaho noneho mu gihe cyo kuvura iyo shinya umuntu akuraho iyo myanda yose iba yarafashe bizagende neza rero ikintu cya mbere naheraho ni uko ntabwo ari umuti wo kujya gukoresha uko ubonye kuko niyo muganga awuguhaye akubwira igihe runaka ugomba kuwukoresha ntabwo ari umuti wo gukoresha igihe cyose ugomba kuwukoresha gusa ari uko muganga yawuguhaye kandi nabwo igihe yakuhaye ntukirenze kuko iyo ukoresheje cyane nanone ushobora kwangiza amenyo
ni ukuvuga ko biterwa n'uburwayi umuntu afite kugira ngo mumugenere igihe
yego biterwa n'uburwayi umuntu afite
yego rero nimukomeze
noneho cyane cyane afite ibyo bintu byahomye ku menyo bimeze nk'isima nibwo dukunda kuyimwandikira kugira ngo bya bintu bise nk'aho byoroha byomoke noneho muganga najya kubikuraho nawe bimworohere kandi biveho neza n'umurwayi akire vuba ntabwo ari umuti wo gukoresha buri munsi
yego ikibazo cya kabiri nacyo urakimusubiza cyangwa gihe muganga Joseph ubwo araza kubuzuriza mu kanya ngaho komeza noneho uvuga ibijyanye na
fluoride
yego
ikibazo cya kabiri cyabazaga ngo abantu batuye hafi n'amazi magari arimo fluoride nyinshi bazana utuntu ku menyo nibyo koko kandi nanone akavuga ngo inganda zikorera ya miti y'amenyo zishyiramo fluoride nibyo koko ni ukuvuga ngo nk'uko tubizi ikintu cyose iyo kibaye cyinshi cyane ntabwo aba ari cyiza fiore twese turayikeneye kuko fiore ni ikintu gifasha amenyo gukomera kikayarinda gucukuka niyo ndetse turi kuvuga imiti umuti w'amenyo abantu bakoresha mwiza turababwira tuti murebe umuti urimo fiore n'akenshi nimujya kureba ku muti w'amenyo akenshi uzasanga handitseho ngo fluoridated toothpaste ni ukuvuga ngo umuti w'amenyo urimo fluoride ku muntu rero usanzwe utari hasi y'ayo mazi magari fluoride ni ikintu cy'ingenzi cyane ni nayo mpamvu inganda nyinshi zizayishyira mu gukora umuti w'amenyo kugira ngo bibashe kurinda amenyo yo gucukuka nanone ariko kuri abo bantu baturiye amazi magari usanga fluoride yarabaye nyinshi mu mubiri noneho uko ubibona gutya inyuma ku menyo nta nubwo ari ibintu wahanagura gutya ngo biveho biba biri mu mubiri mo imbere kubera iki ni ya mazi anywa buri munsi akoresha buri munsi yatangiye gukoresha kuva kivuka kuva kiri umwana niyo mazi yakoresheje biragenda bikajya mu mubiri ngo umubiri we uba ufite fluoride nyinshi icyo gihe rero hari ubundi buvuzi tumugenera ariko ntabwo ari ikintu wahita uhanaguraho gutya cyangwa ngo uroza n'uburoso gusa ngo biveho akenera kuvurwa mu bundi buryo ubwo rero ku kijyanye na fiore ndumva ari ibyo ngibyo keretse niba hari ikindi yifuza yuko twavugaho cyane ariko nibyo
yego reka mubaze niba hari ikindi kibazo yumva asigaranye ruhamya wasobanukiwe cyangwa hari ikindi wifuza gusobanuza
ndasobanukiwe noneho reka wenda nse n'umubaza n'amafarumasi akenshi usanga nk'uko gukora avuga ngo muganga umuti yakwandikiye ariko usanga bitira akenshi mu mafarumasi arakubwira ngo jyana umuti kuko ashaka gucuruza nta kindi kintu ashaka ndashaka gucuruza gusa kuko iyo nkurikiranye wenda ibintu bya farumasi usanga amutiramo agutiramo muri farumasi agutumye amafaranga akaguhenda bitewe n'amafaranga yinjiza ndetse mu mafarumasi imiti wenda bababwira bagasanga uwo muti barawuma bikarubonate bamara bikarubonate ndayikoresha ariko ndabe mfite ku menyo ko bitewe n'ukuntu nabaye muri kenya ndetse na shokora ku menyo ahantu hafi imyaka nk'itatu ntitwari twavaho yarambwiye ati shyira bikarubonate nta nubwo nta n'ikintu gishyira bitavuyeho ariko nyine ni uko nguko wenda ibi barakwiye gusobanukirwa gahoro gahoro kandi nta kumama mutagize ngo mutigise kandi mu mode n'ubumenyi.
Yeburetse
barakoze cyane.
Uraburetse kugenda uravuze ngo uwo muti warawuguze muri farumasi, ni muganga wari wakwandikiye ko batubwiye ko muganga agomba kuba ariwe kwandikira akubwira n'igihe ugomba kuwufata?
Nge nagiye mbwira ntiterezitaga muri farumasi kuko ukomeze nyine arambwira ngo amwereka umuti nafata, arambwira ati uwo muti urahenze cyane ndetse nawusobora, arambwira ati fata bicarbonate niyo iciriritse noneho utwo tuntu utwo tumeze nka shokora tuzeka tuvaho. Ariko ngiye kubimarana nyine hafi umwaka nanone bicarbonate buri munsi ngenda bikoresha ishyiranzanindi
buri gihe. Uretse rero ubwo muganga Joseph agira icyo akubwira, uravuze ngo urayikoresha buri munsi. Muganga Joseph, mwamubwira iki? Niba hari n'ibibazo mwifuza kumubaza kugira ngo murusheho gusobanukirwa noneho mumufashe muri icyo kibazo afite, umwanya ni uwanyu. Joseph
afite ikibazo kandi afite n'igisubizo. Muganga Joseph yamubwiye ati iyo muganga kwandika abazi ngo urawukeneye ugomba no kuwukoresha igihe runaka. Icyo nagira ngo muhamirize ruhamya ni uko mu gihe afite biriya bintu ku menyo, ntabwo bicarbonate ishobora kubyoza ngo bizone bishoboka, ahubwo kwa muganga tugira imashini zibyoza. Muganga yamubwiye kare donc iyo ayikoresheje mu gihe runaka bamusabye umuharande bakazagaruka noneho ugakoresha imashini kugira ngo yeze twa tuntu, ubyo nibyo bihagije kuri icyo ngicyo kijyanye na bicarbonate. Naho kuba agenda mu farumasi akayimuha simbizi, ntabwo nzi igihugu yabigizemo, ndi ko abafarumasi bacu bo ari abanyamwuga, akenshi baraguhamagara bakoherereza umuntu ukamugira inama, ariko uwaba yarayimuhaye agasubira akamuha n'indi abona ikibazo kidakemuka yaba yarakushije wende ndi kumuntu yabyita, ubundi araza kwa muganga tukamurebera rwose baduhaye. Hanyuma sindi wenda niba ari cyo nakongeraho kuri
yego
kuri bya firiwore
yego
hanyuma muganga ibeti yabivuze neza cyane kujyanye na firiwore nabyo. Hanyuma ruhamya yigeze kuvuga ngo kuki inganda zishyira mu mazi, amazi usanga tuvoma ya robine agira ukuntu bayakora bayatritinga ku buryo ibijyanye n'ibyo umubiri w'umuntu uba ukeneye bya bidoze biri ku kigero kijyanye n'iby'umubiri ubukeneye. Impamvu rero y'iriya ndwara yavuze yo guhindura amenyo twita fluorosis mu Cyongereza, niko akenshi abo bantu ibaho baba baragiye bakonsoma amazi akenshi yo ku makano cyangwa se yo ku marobine mu duce tw'iwabo, wenda ugasanga inganda zose zagera ku rwego rwo kuyatritinga kugera mu duce twagiye tubamo bimwe bita erosion volcanique, kureka kuyirunga akenshi noneho ugasanga ntiri konsantere cyane twari biga hose ntabwo bigira icyo kibazo. Ikindi bavuga ko no muri produit ziba mu mazi biriya tugenda zikusambaza nabo kubera ko ziba zarabaye muri ayo mazi abo ziba zifitemo fluoride nyinshi, yabigoye rero kugira ngo umuntu utuye aho hantu iyo ndwara ice kure yarabyirukiye aho ngaho. Gusa nabyo namumara impungenge, yaje kwa muganga turamufasha amenyo ye akagira uburyo ahindura igisura agasa neza nk'ay'abandi. Icyo nakongeraho
yego ruhamya rero gana muganga. Reka twakire Innocent Duwimana. Innocent
yego
wakoze kwihangana umaze akanya utegereje mu gihe twasubizaga ruhamya, ikibazo cyawe wowe?
Kibazo nabyumvise ko ari ikiganiro kicanye n'amenyo yacu kuko twayabungabunga neza.
Ikibazo wowe ufite?
Ikibazo nawe afite ati none kuri iyi miti tuba dusanzwe tugura mu isoko yo kubungabungisha amenyo yacu, hari iyindi miti bo barazanye irushirizaho ubukari muri ibyo twaba dukoresha kugira tuyikoreshe neza, kuko sinabona mu miti twahora dukoresha kandi ingirakamaro ko twagerageza. Hama ikindi nacyo navuga yuko ko twurinda kuza turafungura nk'ibintu bigumye bikonona amenyo yacu cyangwa nk'ibintu bifise ubukari cyane, cyangwa nawo uba barazanye nk'uwundi muti woba usunza nkitwa dukoresha mu bintu by'amenyo butubwira naho nyine ko yubutishanke ko abayifise aho yobiri hose ama natwe tukayirondera ishinje cyumviyo n'ikibazo narishatse guterereza ngaha ku ishu rya Amerika.
Nyina saa urakoze. Iyo miti wabuvuga mukunze kubona ni iyihe cyangwa mukunze gukoresha kugira ngo abaganga baguhe inama?
Ni rya miti nyine y'amenyo
yo kogesha amenyo
kugura ngaha mu isoko iwacu tumenyereye.
Ntabwo ari imiti yo kunywa, ni imiti yo kogesha, ni imiti yo kogesha amenyo.
Ni imiti yo kogesha amenyo. Nkaba nashaka kubaza kuno munsi wahariwe amenyo yuko ko baba barazanye nk'undi muti yoba nk'iyisubira kugira tubungabunge amenyo yacu, turazi yuko ari ingirakamaro.
Muganga Ivete, mwabwira iki Innocent? Ndumva ari mu Burundi.
Murakoze cyane Innocent, ku kibazo cyiza mubajije. Icyo ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, baza banakitubaza kwa muganga. Ni ukuvuga ngo iriya miti singiye kuyirondora ngo nyivuge amazina yose, ariko nk'uko nayibabwiye, buriya buri muti uba ufite uburwayi runaka ugomba kuvura. Rero iyo ugiye ku isoko ukagura umuti utaramenya n'ahantu ikibazo kiri, utaramenya uburwayi ubwo ari bwo, ushobora gusanga umuti uguze nta hantu uhuriye n'uburwayi bwawe, bitewe n'uko nta nama ya muganga ufite ku kijyanye n'uburwayi bwawe. Rero ikintu nabwira Innocent n'uko mu by'ukuri iriya miti yose si mibi, ariko ushaka gukoresha umuti udahwanye n'uburwayi bwawe. Icyiza rero kirimo ni ikihe? Ni ukujya kwisuzumisha noneho muganga akakwandikira umuti uhuye neza neza n'uburwayi ufite, kubera ko uburwayi bw'ishinya burahari ariko nabwo buratandukanye. Hari uburwayi bufata ishinya gusa, hari uburwayi bufata ishinya bikagenda bikagera no ku igufa. Ibyo byose umuntu agenda akoresha imiti itandukanye. Rero iyo ugiye ku isoko nk'uko wabivuze ngo ni ku isoko nyine iriya miti bagurisha, none atari no mu mafarumasi, akenshi usanga n'ujyayo ntari bukwemerere ko ugenda utaguze nk'uko tubizi abacuruzi. Ukamubwira ati mfite ikibazo iki n'iki, ahita akubwira ati fata uyu nguyu. Niyo kandi nawe uramurenganya kuko nta bumenyi afite buhagije bwo kuvuga ngo uyu muntu afite iki kibazo noneho ndamuhereza uyu muti. Niyo mpamvu uzasanga abantu bawukoresha ariko akenshi ntugire ikintu bamarira. Mu by'ukuri ni uko ntushobora gukemura ikibazo utaramenya n'ikibazo ubwacyo aho giherereye.
Ubucuruza kandi nawe aba yishakira amafaranga.
Nawe aba ashaka amafaranga, ntiyagusubiza inyuma, ntiwasubirana inyuma amafaranga. Kandi si umuganga ntari bumenye uburwayi ufite ubwo ari bwo. Ubwo rero ushobora gusanga uri kuvura indwara utarwaye, ahubwo ukaba wakwiteza n'ibindi bibazo. Ibyiza rero ni ukwisuzumisha, muganga akakubwira umuti uhuye neza neza n'uburwayi bwawe kugira ngo ukire neza.
Ese ubundi iyo muganiriye n'abarwayi, mbabarire sinzi niba nguciye mu ijambo.
Oya, nta kibazo.
Iyo muhuye n'abarwayi, reka mbaze yenda Dr. Joseph, abarwayi bababwira ko ari izihe mpamvu zituma bativuza cyangwa se batinda kwivuza?
Murakoze Jeanne. Icyo kibazo mumbajije ni cyiza cyane. Ihita nayo nakurahita abyumviramo. Impamvu ya mbere ituma abantu baza kwivuza batinze, usanga ari uko uburwayi bw'amenyo buriya bujya kugera aho bukurya bifashe igihe. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, hariho imyumvire. Buriya nk'indwara nyinshi usanga zifata abantu bakeneye kuza kogesha amenyo kwa muganga, hanze usanga babwira ngo ni ifumbi, bakagira n'andi mazina babyita, ndetse bakababwira ariko ngo iyo umuntu ayogesheje kwa muganga ngo bihora bimeze kandi bikaza nabi, byose ugasanga ni imyumvire. Ku buryo nifuza ko wenda n'ubutaha nazatumira nk'umuntu rwose wivuje amenyo twazamubashakira wenda, kuko hagiye habaho wenda no gutanga ubuhamya byabataho. Ariko impamvu nyamukuru ituma abantu batazira igihe ni uko iryinyo buriya ushobora kurirwara imyaka itari mikeya irimo kukunyuka, kuba bari bugenda bwiyongera bitewe n'icyo bugeze mu kiryinyo. Hari agace ko hejuru gakomera cyane ariko kataryana, agace ka kabiri uko rigenda umwobo wiyongera kakuryamo gake ariko ushyizemo ibintu bifite imirire ububabare bishobora kuba ubushyuhe zimutabiri shimike ntwarina natwe cyangwa sakanwa kantu cyangwa sakanwa kintu kivuye muri frigo cyangwa se cyagishyushye aho ngaho naho usanga kihangana mpamvu itara none ubwa gatatu nibwo bundi bushobora gutuma umuntu araza kwica yicaye sore ataryamye akenshi usanga baza bigeze kuri iyo ntera kutaribwa ku mfuro ya mbere usanga ariyo mpamvu nyamukuru ituma batazira kwivurwa igihe amenyo.
Twibutsa abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga cyo kwa gatatu ni ikiganiro cyerekeye ubuzima. Uyu munsi turimo kuvuga ku bijyanye n'amenyo, uburyo umuntu yayitaho kugira ngo yirinde ko yamurya cyangwa se yahura n'ibibazo byo mu kanwa, cyane cyane iby'amenyo. Ku murongo wa telefone nagira ngo tubanze twakire Placido Niyongabo. Uranyumva?
Ndumva.
Yee, wiriwe neza?
Wiriwe cyane.
Yee, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Yego, baza. Baza.
Yee, ni ko jewe nyine. Menyo, nima tijie kini nimbo na tuta menyo, ngini muna haku njisi nga wana agumabora kawala kawakandi muna kaya kwa kane ngremo uke usewoka. Iga za imambu nishuwa kwa ipako, nishuwa to kipa, nita ite jirene. E, ngomba, kumuti, tupate, ngombira kumuti, nishuwa kukole chakujia ngo, nishuwa to kibu nga na menyo.
Placido, sinzi niba abaganga bumvise ikibazo ufite, wasubiramo ugasobanura iyo ndwara uvuge iyo ari yo, ikibazo ufite uko kimeze.
Nibura ry'amenyo kuba inyigisi.
Iryinyo ryaraboze? Yego.
Ndiko ndibrosa amaraso akava.
Guma ku murongo, ndumva urimo Burundi.
Ndi mu Burundi mu Kayanza.
Guma ku murongo noneho kuko mutatwumva bagusubize. Muganga Ivete, ikibazo cya Placide Niyongabo.
Ngo urakoze cyane Placide. Avuze ibibazo bibiri bitandukanye mu by'ukuri. Aravuze ngo iyo ari ha yibrosa amaraso araza, ikindi cya kabiri avuze ngo amenyo
yaraboze.
Iyo avuze gutyo rero aba ari ibibazo bibiri bitandukanye. Akenshi iyo abarwayi bavuze ngo amenyo yaraboze, ni ukuvuga ngo aba yaracukutse agahindura ibara agasa nk'umukara, noneho yabireba akavuga ngo yaraboze. Kubera iki yaracukutse? Ibyo turya byose biragenda bigafatamo ntibivemo, noneho yabireba akabona birasa nk'ibintu by'imikara, noneho akavuga yuko byabuze. Ariko mu by'ukuri ni ugucukuza kw'amenyo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma ikibazo cya kabiri yavuze ngo ari brosa akazana amaraso mu kanwa. Ibyo rero nibyo muganga Joseph yigeze kuvugaho neza, avuga yuko ari byo abarwayi bakunze kwita ifumbi. Bakavuga ati ni ifumbi, ngo ibi bintu mu muryango wacu niko byahoze, kandi mu by'ukuri ni uburwayi kandi bukira. Ubwo rero uburwayi bwo kuva amaraso mu gihe umuntu yibrosa byo biterwa n'uko umuntu aba yibrosa nabi, ati brosa neza nk'uko bikwiriye, noneho imyanda ijya mu ishinya ntivemo. Nanitegereza neza Placide akareba muri miroir, ashobora kureba agasanga ishinya ye isa nk'aho yabyimbyeho kandi yatukuye. Ni ukuvuga ngo iyo myanda igiyemo igaheramo, umuntu agira ibyo bita inflammation. Nizo ukuntu nabishyira mu Kinyarwanda. Icyo gihe ariko ikibigaragaza ni iki? Ishinya irabyimba, ishinya igatukura, ndetse ikavamo n'amaraso iyo umuntu arimo ari brosa. Ibyo rero ni ibintu bikire cyane rwose, ahubwo inama namugira ni uko yajya kwa muganga akamuvura mu ishinya. Ari byo twavuze cya gihe, hari utwuma twabigenewe twoza tugakuramo ya myanda yose yagiye ifata mu ishinya, ndetse muganga akamwandikira n'umuti uzamufasha. Nyuma y'igihe gito rwose ishinya iba yongeye kumera neza, ibyo byo kuva amaraso bigahagarara. Ikindi yavuze cy'iryinyo ryabuze ntabwo ari ukundi kubora, ni uko ryacukutse akaba ari ya myanda igenda igafatamo. Nanone namugira inama yuko yajya kwa muganga muganga agakuramo iyo myanda akareba n'ibiryo ryinyo bishoboka yuko ryaguma mu kanwa akaba ryagumamo akarihoma bakaryoza neza tugakuramo ya myanda tukayihoma bikagenda neza. Ni uburwayi bubiri butandukanye n'ubwo yabuze ntari uburwayi bumwe ariko bwose ni uburwayi bukira iyo umuntu yivuje hakiri kare nk'uko umuganga Joseph yigeze kubivuga. Ikintu cyiza cya mbere ni ukwivuza hakiri kare, nturindire yuko ubona ko iryinyo rimeze nk'iryabuze. Ukibona mu kanwa kawe havuyemo amaraso ugomba kwihutira kujya kwivuza kugira ngo birangire hakiri kare, kuko ubwo burwayi bw'ishinya iyo bitangiye hava amaraso nyuma y'igihe runaka biragenda bigafata n'igufa. Ni hahandi uzareba umuntu ugasanga amenyo asa nk'aho ari maremare. Mu by'ukuri si uko ari maremare, ni uko igufa ryari riyafashe ryagiye rimanuka, noneho n'ishinya ikamanuka amenyo agasa nk'aho ari maremare. Rero inama namujya ni ukwiye kwivuza hakiri kare bitaragera no ku igufa rifata amenyo. Murakoze cyane.
Yeah, murakoze namwe muganga. Perezida wasobanukiwe?
Abyumvise.
Yego. Wigeze ujya kwa muganga se? Gerageze rero. Uretse gato woya kugenda numve muganga Joseph hari icyo mwifuzaga kuba mwakongeraho ku byo muganga Yvette yaravuze.
Placide muganga Yvette aramusobanuriye cyane. Wewe nicyo nagira ngo nongereho ni uko ushobora gusanga wenda nk'umuntu uri i Burundi turi gukeka ko imibereho n'imivurire y'indwara zo mu kanwa y'i Burundi wenda imeze nk'iya hano, kuko nkatwe leta yacu ifite ukuntu yagiye ishaka abaganga ikagendera ku buryo ubu bari kugenda bajya mu macentre de sante tukaba tuvuga tuti wenda naho wasanga batarashyikira ibikoresho yagusuzuma akagira akohereza tugenda bagufashe. Ariko Placide ikibazo asangiye n'abandi bantu bagira ibibazo by'amenyo numvise ni ukubaza ngo nakoresha uwuhe muti. Ariko icyo duhora dusubiriramo abantu niyo baje badusanga ni ukureba iteka ryose umuganga, cyane cyane ukiyeranga ku buryo mu mwaka nibura mubona na kabiri imezi gatandatu umuntu akakurebera. Ubwo rero ni nk'ibyo muganga yamubwiye, ni byiza yuko yegera umuntu nyine akamurebera kugira ngo agire uko amworiyanta mu muzuze ye. Nta muti umuntu yakugurira kuri telefone ngo uzakoreshe uyu ataragusuzuma ngo arebe, cyane cyane ko indwara z'amenyo zamaze kuyafata akenshi 90% biba bisaba icyo nakwita wenda intervention y'umuganga kugira ikintu akora kugira ngo nyine umererwe neza ukire. Urakoze.
Yego, murakoze namwe. Nkurikije uko ndimo kubyumva, yaba mwebwe nk'abaganga yaba abarimo kuduhamagara, murasa n'abahurira ku kintu kimwe cy'uko umuntu atinda kwivuza ugasanga indwara yaramugejeje kure mbere y'uko abaganga bagira n'icyo babikoraho. Aba bantu mwabagira nama ki nk'impuguke mu by'ubuvuzi bw'amenyo? Muganga Yvette mwabwira mwabaha nama ki muri aka kanya kugira ngo batazajya babageraho ibibazo byabo bamaze gukomera?
Murakoze cyane. Inama ya mbere nabagira ni uko bakwisuzumisha. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu arindira igihe yaraye adasinziriye, kuko abarwayi benshi twakira ku munsi baza kubwira ati ndapfuye naraye ntasinziriye singisinzire. Inama ya mbere rero ntabwo nk'uko muganga Joseph yigeze kubivuga indwara y'amenyo bitangira gake gake ubibona ubyumva ugatangira washyiramo ibiryo bishyushye bikonje ku tuntu turirukanse mu kanwa ukabyihorera cyangwa ukumva urababaye ukabyihorera ugategereza ahubwo wa munsi uzumva yuko waraye udasinzira ukabona kuza kwa muganga. Kuko abarwayi benshi babaza ngo kuki utivuje mbere ngo niyo ntarababara cyane. Mu by'ukuri ntabwo umuntu akwiye gutegereza kugira ngo ageze igihe ababara cyane ngo abone kuza kwa muganga. Iki ni icyo ari cyo cyose wumvise kitagenda neza kwa mu kanwa ukwiye kwihutira kujya kwa muganga. Ikindi kintu ngarukaho cyane, abarwayi bakunze kumva yuko gukuka iryinyo ari ibintu bisanzwe, ari ibintu byoroheje, ntacyo ari kure rwose muga, ariko bakirengagiza ingaruka, kuko nta kintu na kimwe kitagira ingaruka. Gukuka iryinyo ni ubumuga, ni igice cy'umubiri kiba kivuyemo kitazongera kugaruka. Ubwo rero ikintu cya mbere, kandi bo baza bakubwira ngo ndashaka yuko urikuramo, kandi mu by'ukuri hari ubwo ujya kureba ugasanga kuko nta kindi kintu wakora bitewe n'uko baje kwivuza bakerewe cyane, nta kindi gikwiriye usibye kubikura. ariko ndagaruka kuri ibi bintu bajye bisuzumisha hakiri kare kandi uko muganga Joseph yaramaze kuvuga byibura kabiri mu mwaka ugomba kujya kureba muganga aho bishoboka rwose ugomba kwihangana ukajya kureba muganga kuko hari n'igihe wibwira yuko nta kibazo ufite ariko wagerayo yabireba agahita abona ikibazo kirahari agahita gikemura hakiri kare kugira ni ibyo ngibyo biba bikwiriye ntabwo ari ngombwa gutegereza kubabara gutegereza kubona ko ishinye ivamo amaraso buri munsi ugomba kwihutira kujya kwa muganga murakoze
yego ko mutubwiye se ko gukuka iri nyari igice cy'umubiri kiba kigiye hano najya ngo mutusobanurire gatoya hari amenyo nk'abantu bagiye kwambara gushyiriramo twa tugozi dutuma mu kanwa bituma amenyo ajya ku murongo hari igihe biba ngombwa ko bakuramo amenyo noneho hari n'amenyo bayita ngo iki ni muzitsa amenyo y'inyuma bakunda kuvuga ngo kubera ko umuntu atahagera neza n'uburoso ngo abashe kuhoza bigatera ibibazo bimwe na bimwe ngo ibyiza ni ukuyakuramo inaha ndabizi hari abantu benshi bagiye bakurwamo ayo menyo y'inyuma aha mwadusobanurira uko ikibazo kiba cyifashe
yego murakoze cyane ni ikibazo cyiza ni ukuvuga ngo nk'amenyo yazamuzitsa abantu benshi amenyo yamuzitsa niyo menyo amera bwa nyuma na nyuma mu kanwa andi yose yaramaze kugeramo uzasanga rero abantu benshi atamera ngo ahagarare neza ajye ku murongo cyangwa aringanire n'ayandi amera yitambitse kandi uko kumera yitambitse bikaba bishobora kwangamira iryinyo byegeranye naryo mu buryo bwo kuyoza ukaba wayoza uburoso ntibugere hahandi hagati aho iryo byegeranye iryo bikurikirana biri noneho ugasanga utize kuri kuzamo bishobora kugira ingaruka kuri rya ryinyo iryo rya muzitsa ndetse n'iryo byegeranye niyo mpamvu rero kandi mu by'ukuri ari amenyo ya muzitsa nk'uko nabivuze kuko amera nyuma usanga atanakoranaho iyo uri guhekenya yo ntago akoranaho ngo ahekenye nyine kandi mu by'ukuri ya menyo y'inyuma cyane cyane akamaro kayo ni uguhekenya noneho rero niyo mpamvu uzasanga akenshi bakubwira yuko ariya menyo agomba kuvamo no mu bihugu byinshi ntibategereza yuko utangira no kugira ibibazo kugira ngo uyakuremo bayakuramo hakiri kare niyo mpamvu rero amenyo ya muzitsa akurwa kuko n'ubundi aba atari bufashe mu kazi ko guhekenya nk'uko andi menyo y'inyuma bikora hanyuma iyo bagiye kukwambika braces cyangwa apareye turiya twuma bashyira kugira ngo amenyo aringanire akenshi abantu bazambara ziriya apareye nuko usanga bafite ikibazo cy'uko bafite urwasaya rutoya amenyo yose ntakwirwe mu kanwa akabyigana ugasanga umuntu afite impingikirane kubera iki amenyo ari kubyigana ntakwirwa mu kanwa yose ntameze neza ntago ari ku murongo icyo gihe rero biba bisaba yuko amenyo amwe avamo kugira ngo andi ajye ku murongo nabwo kandi muganga hari amenyo akura ntagakura amenyo ariyo yose abonetse kuko amenyo nk'uko nabivuze agiye afite akamaro gatandukanye bitewe n'ahantu ari akenshi bakura ayo bita primola aya ngaya kuri nikayi n'iryinyo rimwe rimwe bakura ku ruhande aya ngaya akurikiranye n'amabwene sinzi niba
mubyumva
akenshi niyo bakura kandi tuba tuyafite ari abiri bakura rimwe hagasigara mugenzi waryo ntabwo bakuramo aya menyo yandi manini ahekenya ab'inyuma niyo mpamvu rero icyo gihe muganga amenyo ayakura afite icyo ashaka ntabwo agira ngo yandi abone umwanya ajye ku murongo kuki niyo mpamvu ahangaha hakunda kubonekamo n'ikibazo ugasanga nk'abantu bafite amabwene yameze atari ku murongo neza agashaka ngo abe ariyo ukura noneho muganga akaguhaka nawe ati reka reka iri sinarikura ahubwo nzakura iri ngiri nkwambike turiya twuma ahe ajye ku murongo ni ukuvuga ngo bitewe n'amenyo ndetse n'akamaro kayo muganga aba azi iryo agomba gukura kandi iryo yakura ntibikugireho ingaruka
yego ikibazo kikurikira rero ndagiha muganga Joseph mwiza ku buhanga bw'ibyuma umuntu dufatanyije hano ambwiye ngo mbaze ikibazo kivuga kiti ni kuki umuntu arya akiruma kandi akiruma kenshi biterwa n'iki
murakoze kuri icyo kibazo cyiza kwiruma ushobora kunyuranya inzasaya mu gihe cyo kurya nk'uko ushobora kumira ugakorwa ibyo ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe ariko hari ukwiruma kuva ku burwayi bw'amenyo bukaba buva nyine ku byitwa marukuruzoni nk'uko muganga yari amaze kubivuga kutaringaniza kw'amenyo hari byo twita occlusion noma occlusion hari uburyo amenyo bagomba guhuramo urwatsi rwo hasi n'urwo hejuru mu gihe umuntu ahuza amenyo noneho hakabubwo rero usanga ibyinyo byakabaye bijyanye atariho riri bigiye ku mpamvu ibitanga ziri ko kugira amenyo manini nk'uko yabivuze mu rwatsi ya rutoya cyangwa se kumereramo kw'amenyo cyangwa se wenda hari abantu bajya bagira ibibazo wenda gutaha umunsi muzategura ikiganiro cyo mwagarika tukakivugaho ikintu bita ibyinyo dukunze guhura nabyo mu busuzugo bw'abaturage bamaze kubyumva ntabwo bagikuza abana babo ibyo bitaga ibyinyo ugasanga umwana w'uruhinja bamuhambiyemo ingemwe zizavamo amenyo ibyo rero nyuma bimugira nk'ingaruka zikomeye zo kumera amenyo akamera mu buhindukirane bubi cyane kwiruma rero kw'indwara y'amenyo ni ukuva ku kwiruma kubera kw'amenyo yawe atari ku murongo ariko iyo ufite occlusion nzima amenyo yawe aringaniye neza ahura neza ushobora kwiruma ariko kwiruma par accident nk'uko kwa kundi wumva umuntu amize ibiryo bigakora fausse route ugasanga aramukuwe arakozwe ndumva kuri icyo kibazo mugenzi wanyu yarabajije aricyo namusubiza murakoze
yego ubwo se biravuga ko umuntu yabonye yiruma cyangwa yateretse yiruma kenshi nibwo yajya kubaza muganga
yego kuko natwe turiruma kandi rimwe na rimwe usanga twarivuje amenyo yacu ari ku murongo ushobora gushiduka wirumye umunwa ariko pasida warerabonye ari ibintu byirepeta kenshi byaba byiza arebye muganga akamurebera kubuza niyo uko imeze imihurire y'amenyo niba yose ari ku murongo kimwe n'uko nk'uko muganga arabibabwiye inyuma hari igihe mu zitazimera zikamera zisanga umwanya wararangiye bigasa n'izitambika zigata umurongo kuko ibihatana nayo bishaka hanyungukira ugasanga rero ibaye nk'izi inyuma mu ruhande rureba mu itama wajya uhuza amenyo ugasanga birimo biraruma umubiri w'itama ibi byose rero ni ibintu bigaragarira muri consultation hanyuma bakakugira inama y'icyakorwa niba hari agomba kuvamo niba hari agomba kujya ku murongo nanone ugafata umugambi murakoze
yego ubwo turakomeza mu kanya iki kiganiro twongere twibutse abatwumva ko bafite ijambo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu mukomeze rero mutwoherereze nomero zanyu mutuye nomero zanyu rwose tubahamagare hanyuma musobanuze izi mpuguke dore barasobanukiwe naho mu kanya
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga kiganiro cyerekeye ubuzima turaganira na muganga Joseph Mwiza ni umuganga w'amenyo w'indwara zo mu kanwa tukaba turi kumwe kandi na muganga Yvette Mukarugwiza nawe ni umuganga w'indwara zo mu kanwa nagira ngo rero nk'uko nari mbivuze mu kanya mukomeze muduhe telefone zanyu tubahamagare hanyuma musobanuze ibyo mutumva neza hari inama nyinshi numva abadukurikiye bamaze kuhungukira muganga Joseph mwarimu ukomeje ku bintu bijyana n'ibyinyo ubwo tushobora kuzategura n'ikiganiro ku mugani wanyu mukaduha n'abantu mushobora kuba mufite n'ababyeyi bakoresheje abana ibyo ngibyo n'ingaruka byaba byaragize twaza biganiraho ariko muri rusange inama mwaha nk'ababyeyi badukurikiye muri uyu mwanya kugira ngo bafate neza mu kanwa k'abana babo ndetse kuva bakivuka ni nk'izihe
akoze cyane iyo ni sije nziza cyane yo kuvugaho kuko twakira abana benshi batoya bafite ibibazo bikomeye by'amenyo. Iyo tugerageje kuganiriza ababyeyi babo cyane cyane abamama, kuko akenshi usanga ari bo babazana, usanga batubwira ko bari barumvise ko kuborosa umwana ukiri mutoya ari ikibazo, ko ari bibi, ko bituma ngo amenyo atajegajega ngo azakuke, ko bituma bya bindi byinshi 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 batubwira.
Ya myumvire bavugaga,
ya myumvire yego. Ariko wenda ni na byivanga ku bibi bya Amerika biri bwumve n'abantu benshi, tugerageza kugenda dukora inyigisho mu barwayi batugana ku bitaro. Akenshi tukanamanuka tukajya mu bigo nderabuzima hasi, tukajya kubwira bamwe bepfo cyane, kuborosa umwana ni byiza cyane, binamugiraho ingaruka nziza mu bijyanye n'ubuzima bwe bwo mu kanwa. Ndetse ababyeyi benshi barabibona, iyo aje umwana we yararembye cyane bisaba kwikura, n'umubyeyi we rwose ubona agize emotion, ntabwo ari kuri tariki kinya, umwana yahamutse, ubona nyine ari ikibazo. Gusa turagerageza aho babonye bishoboka tukabafasha mu bundi buryo, kuko kubakura hakiri kare nanone abana bibagiraho ingaruka zikomeye. Ndetse muri izo ngaruka harimo kwakumira imbirikirane za hato na hato. Umwana utakaje amenyo kare byanze bikunze, tuvuga ibyo yari kuzava nko ku myaka 10, 11 cyangwa 2, ugasanga birwaye ku myaka 5, kandi turabagira benshi akazi kabona umwana nta kundi byagenda, afitemo infection ukabona rigomba kuvamo ukarikuramo, irizarisimbura igihe rizazira 90% riza rimpindukiranye kimera kitambitse.
Kubera iki
inama rero tugira ababyeyi iyo tubabwiye nk'ibyo usanga hari n'ubwira ati ntako ntagira ndamuboroserereza, ariko ntabwo biba ari byo, kuko iyo uboroserereza umwana akenshi nako iyo umuboroserereza neza ukamuboroserereza uko tuba twabigishije, cyane cyane nijoro, kuko burya ibyinyo yaba iby'umwana cyangwa iby'umuntu mukuru bipfukunyuka nijoro, nabyo bifite impamvu zabyo, wenda tubigiyemo byatinda, ariko nijoro babifata uko yaba umuntu mukuru yaba umwana, kirazira kujya ku buriri nijoro adafashe umwanya ngo aborose neza amaremo ibisigazwa by'ibyo byafashe mu menyo. Burya ni nawe umuti wa mbere, uwa kabiri ukazaba kujya kureba muganga kugira ngo akurebere akurasi yo kumeze neza. Ababyeyi rero inama nabagira natinze ni ugutangira kuborosera. Iyo tubatoza ko iyo umwana atangiye kumera utwinyo dutoya tumwe twa mbere yaranze agashaka ukuntu, nubwo yasaba agatambaro keza akajya anyuzamo, kuko niyo urebye umwana wonka gusa usanga hari ukuntu amashereka aba yavuyeho ku buryo usa n'ubyomora bikavaho ari ibintu bimeze nk'ibizitavuta. Ibyo rero nibyo imvura imvano yo gutangira kumunga kw'iryinyo. Bagomba rero kuborosa akenyo k'umwana kagitangira kuza, kugera ubwo umwana agira imyaka 2-3 yagize amenyo yuzuye yo mu bwana 20, bamuborosa cyane cyane nijoro mbere yo kuryama. Yasiri n'ikindi gihe bishoboka mu gitondo wenda cyangwa saa sita, ariko cyane cyane nijoro mbere yo kuryama. Ndumva iyo nama nakira ababyeyi, murakoze.
Murakoze kuri izo nama muhaye ababyeyi. Aha ndumva turimo kureba uburyo umuntu yafata amenyo ye neza. Muganga Joseph aratubwiye ku bijyanye n'abana uko ababyeyi babafatira amenyo yabo neza. Noneho muganga Ivete, abantu bakuru bo muri rusange mwabaha nama ki? Yego, yarabitubwiye ko n'umuntu mukuru agomba koza agakuramo imyanda yose mu menyo mbere yo kuryama, ariko izindi nama mwaha abadukurikiye ni izihe?
Murakoze cyane. Iyo twitegereje dusanga kenshi uburwayi bw'amenyo bwinshi, indwara nyinshi zituruka kudakora isuku neza mu kanwa nk'uko bikwiriye. Iho ngaho abantu benshi turabizi boza amenyo mu gitondo bakibyuka, bikaba birangiriye aho ngaho. Mu by'ukuri koza amenyo mu gitondo ni byiza yego, ariko ntabwo umuntu ayoza akibyuka, ayoza amaze gufata amafunguro ya mu gitondo kuba yafata. Akenshi rero usanga abantu abyuka agahita yoza amenyo ku kanya, yarangiza akaza gufata amafunguro nyuma akagenda. Urumva bya biryo ya amafunguro yafashe mu gitondo agumye mu kanwa, ntago yakuyemo bya biryo birimo, none akagenda akajya kubyirirwa. Ibyo rero byose bikaba byamutera kurwara na nijoro. Nk'uko muganga Joseph yari amaze kubivuga, ni ngombwa byibura koza amenyo inshuro 2 ku munsi, tuvuga 2 kuko akenshi usanga mu masaha ya saa 6 abantu benshi baba bari ku kazi batabona ukuntu bamara kurya ngo boze mu kanwa, ariko kubishoboye uriyinyuguza n'amazi iyo maze kurya. Warangiza ubwo ni mu gitondo nyuma y'amafunguro na nijoro bigiye mbere yo kuryama. Kandi ikindi, abantu benshi iyo tuvuze gutyo mu gitondo abikora yirukanka amasegonda. Kandi mu by'ukuri umuntu aba agomba koza amenyo byibura iminota itatu, byibura iminota itatu, kandi akoza ibice byose by'amenyo. Ni ukuvuga aho umuntu ayikenyera, uruhande rwegeranye n'amatama, uruhande rwegeranye n'ururimi, ndetse n'ururimi narwo akaruborosa. Rero usanga abantu benshi batabikora nk'uko bikwiriye. Kandi hari uburyo bwiza twigishamo abantu kwiborosa, hari uburyo tubabwira bafatamo uburoso, ndetse nk'uko twigeze kubivuga hari n'imiti y'amenyo tugenda tubwira abantu bitewe n'ukuntu tubona ubuzima bwe bwo mu kanwa bumeze. Kubabwira ati wakoresha umuti w'amenyo wakoresha undi, ariko muri rusange ni ukwiborosa byibura iminota itatu, ukiborosa byibura inshuro ebyiri ku munsi. Ikindi, abantu bakunda gufata utuntu two kurya twa hato na hato. Hari abantu usanga afashe ikintu mu gitondo, saa yine afashe ikindi, saa tanu afashe ikindi, utwo tuntu twa hato na hato ugomba ushyira mu kanwa kandi utari buhita uhoza, natwo akenshi dutuma umuntu agira uburwayi bw'amenyo. Ubwo utuntu tukunda kwita amasinaka, ugafata udusinaka twa buri kanya twa buri kanya, nabyo abantu bakunda gusinakinga cyane usanga bakunda kugira uburwayi bw'amenyo. Icyo navugaho ngaho ni uko iyo umaze gufata ku kantu uba ukwiriye byibura kwiyunyuguza n'amazi mu kanwa, kugira ngo bya bintu wariye bitagumamo bijemo. Ikindi ni ukwivuza hakiri kare nk'uko twabivuze, byibura inshuro ebyiri mu mwaka ukabonana na muganga kugira ngo akugire inama utaratangira kurwara, utaratangira kugira ibindi bibazo. Ikindi, kuri abo bantu bafite impinyikirane na byera byiza iyo wivuje, kubera yuko impinyikirane buriya dushobora gutera ubundi burwayi bw'amenyo bwinshi. Ibyo nabyo cyaba ari ikiganiro kirekire cy'uwundi munsi. Ariko muri make ni ibyo ngibyo, byibura iminota itatu ku munsi, apana bya bindi byacu dukora twirukanka twakerewe.
Yego.
Tutabyitaho neza. Yego.
Reka Joseph akunganire nawe. Muganga Yvette ati koza amenyo mu gitondo, uko nanjye mbibona uko mbizi, hari abantu benshi cyane nino abyuka mu gitondo ikintu cya mbere abanza gukora ari ukoza amenyo. Mwagira inama abantu kuba bayoza? Hari abibaza nyoze mbere yo nkibyuka cyangwa se nze kuyoza nyuma ndangije kurya? Igisubizo cyabaye ko umuntu yagombye kuyoza akimara amaze kurya ibiryo bya mu gitondo. Noneho uko koza mu gitondo, umuntu woza mu gitondo ni byiza cyangwa yanyuzamo amazi ubundi yamara gufata igaburo rye rya mu gitondo akaza kubona koza, cyangwa koza kabiri mbere yo kurya na nyuma yaho?
Okay, murakoze cyane. Ni ikibazo kiza cyane. Twararebye akenshi dusanga niyo muganiriye n'abantu boza amenyo mu gitondo mbere yo kugira ikintu bafata, akenshi usanga ari abantu barara batiborosheje. Noneho iyo baraye batiborosheje, bya bisigazwa by'ibiryo byaraye mu kanwa, mikorobe ziba mu kanwa zirara zibidekompoza, bugacya mu gitondo byatangiye kubora bitanga umwuka mubi. Akenshi usanga impamvu abyuka yirukanka mu dushe ngo yiborose ni uko bafite umwuka mubi mu kanwa n'ababyumva. Ariko iyo uraye wiborosheje neza nk'uko twavuze na muganga Yvette amaze kubivuga, iyo uraye wogeje neza mu by'ukuri bucya mu kanwa wumva ari heza, nta kibazo bafite. Ntabwo byakubuza kujya muri dushe ukabona nicyo tuzi waducishamo, ushaka abana kwiborosa mbere nta kintu bitwaye. Icyo tuba dushaka ni uko ibyo biryo byasigaye mu menyo uri gufata agafunguro ka mu gitondo bitaza kwirirwamo, kuko iyo byiriyemo nabwo hari icyo byongeraho mu kurwara kw'amenyo. Hanyuma ibya nijoro byo, niyo ubajije umuntu uje kwikuza iryinyo ryabaye bibi cyane, bose bakubwira ko ejo rwose yiriwe akora nta kibazo, akazi ke kagenze neza, arataha ajya mu turimo tw'umugoroba ndetse ararya. Ariko yageze ku buriri, mu gihe atangiye gufata agatotsi yumva umusongo urazamutse, ugenda uba mwinshi, ndetse ari no kubwira ati byageze saa munani yumvise byanze ndabyuka ndiborosa, ati ntiwamukoro gato n'uburoso, ati ndyamye birakunda. aho rero hari igisobanuro cyiza cyane kijyanye n'uburyo bya ibyo biba biri kwidekomporezera muri wa mwobo w'iryinyo nibyo biba byateye ikibazo. Ndumva muri make ari ibyo ibya mu gitondo ashatse rwose yabyuka akiborosa nta kibazo, ariko amaze kugira ikindi kintu afata afatira abo yiborosa. Gusa icyo tuza dushaka kuvuga ni uko inyuma y'ifunguro rya mu gitondo umuntu aba agomba koza. Murakoze.
Yego, abadukurikiye rero ntabwo nabimye umwanya, telefone zanyu ntizirimo gucamo, abandi namwe ubwo mukomeze mutwoherereze, hasigaye iminota mikeya. Ariko reka mbe nibariza muganga Ivete, hari abavuga ko mwavuze ko abantu baza kwivuza barakererewe, hakaba ubwo iryinyo riba ryaramaze kwangirika, hari amenyo mwavuze akurwa, hari n'ibyerekeranye no guhoma amenyo. Amenyo aho mwaryari bimara igihe kingana iki iyo bayahomye?
Murakoze cyane. Icyo kibazo n'ubundi abarwayi bakunda kukibaza inshuro nyinshi, kuko abenshi bazi yuko ngo iyo uhomye iryinyo bihita bihomoka bikavamo, ariko mu by'ukuri si byo. Hanyuma guhoma byo biratandukanye bitewe n'ahantu uburwayi buba bugeze. Nk'uko muganga Joseph yigeze kubivuga, hari agace k'inyuma gakomeye gafunga kiyo kavuyeho, akenshi umurwayi ntago ababara cyane, akaba n'agace ko hagati, noneho akaba n'akandi gace ko mo imbere. Rero iyo biri kuri ako gace k'inyuma hari turayahoma, hari na materiyeli dukoresha ziba zikomeye zagenewe kujya kuri ako gace k'inyuma, ku buryo zisimbura hahandi hacukutse. Icyo gihe biratinda cyane. Nanone ariko kugira ngo bizatinde biterwa n'iki? Biterwa na wa murwayi, biterwa n'isuku y'uwo murwayi, biterwa n'uburyo ubuzima bwe bwo mu kanwa abufashe. Iyo abufashe neza bimara igihe kirekire. Hanyuma iyo nanone acukutse kuri icyo gice kindi cyo hagati, nibwo abatangiye kubabara cyane 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 ashyizemo ibintu bishye cyangwa bikonje, nabwo iryinyo rirahomwa. Icyo gihe nabwo turarihoma. Hari materiyeli nanone zabugenewe zishinzwe gusimbura icyo gice cy'iryinyo. None iyo bigeze kuri ka gace k'imbere rero, ako dukunze kwitaho tugenekereje mu Kinyarwanda umutima w'iryinyo, iyo bigezemo ubwo noneho ni hahandi umurwayi azataka cyane, arira kubwira ko yari adasinziriye, akubwira ati rwose nta kindi kintu wankorera usibye kurikura. Aho ngariho haziramo ikibazo rero abarwayi benshi, akavuga ati ukuntu ryandiye ritavuyemo ntabwo nakwizera ko byagenze neza. Icyo gihe rero tugenekereje mu Kinyarwanda dukora icyo twakwita ubuvuzi bwo kuri homa, dusa nk'abahereye mu muzi w'iryinyo. Dukuramo ka gace, hari materiyeli zabugenewe tugasimbuza. Ni ukuvuga ngo igihe cyose iryinyo risa nk'aho rigihari, tugifite n'icyo gihomo kigifite aho cyafata, turarihoma. Ariko hari igihe noneho umurwayi aza risa nk'aho ryashizeho, hasigaye izimizi gusa, cyangwa se noneho nk'uko twabivuze ugasanga ni uburwayi bw'ishinya bwakomeje buragenda bugera ku ryinyo, noneho iryinyo rirwarira ahagana nko ku muzi. Icyo gihe kuri homa ntabwo biba bikunda. Ni ukuvuga ngo iyo uko wivuje mbere niko uduhereza amahirwe yo kuba rya ryinyo ryawe ritavamo, ahubwo twarihoma. Ubwo rero ibihomo biterwa n'igihe waziye kwa muganga kwivuza. Hari ubwo byemera, hari n'ubwo bitemera bitewe n'ahantu iryinyo ryacukukiye. Hanyuma igihe bimara byo nabivuze biterwa nawe n'uko uzakurikiza amabwiriza ya muganga. Kuko harimo umurwayi uzababara cyane tukamushyiramo igihomo kimara ibyumweru bibiri, twambwira ati nyuma y'ibyumweru bibiri uzagaruke tugikuremo tugisimbuze ikindi. Yamara kugenda yakumva atakibabara ntazagaruke, akagenda akabiyo ntazagaruke, noneho yagaruka akagaruka, noneho yongeye kubabara cyane kuko cyagiye mu kiri tamporere n'iki gihe gitoya n'icy'ibyumweru bibiri akimaranye umwaka. Ababara wamubwira uti narakubwiye ngo ugaruke, ntiwagaruka, agahita akubwira ati iyo ari kuremo n'ubundi iyo umuntu ahomye arongera akababara kandi bitewe na wubi.
Reka ubwo none muduhereye aho ngaho mu kwanzura amasogonda rwose icu muganga Joseph muhereye kuri ibyo imbyo yaravuze amasogonda make cyane. Ikiganiro kirarangiye.
Ndumva telefone zisa n'icika. Mwaramumbajije?
Nari mvuze ngo mwanzure, ariko ndumva ndabona amasaha agiye. Ubwo reka mbashimire mwese ikiganiro cyiza tugiranye, hanyuma nk'uko mwabitwijeje tuzongera tubatumire tuganire no ku bindi, kuko ibibazo ni byinshi ku bijyanye n'amenyo. Ndagushimiye cyane muganga Joseph mwiza, ndagushimiye muganga Yvette Mukarugwiza, Nshimira n'abandi bose twari kumwe, abaduhamagaye babajije ibibazo n'abatanze ibitekerezo. Ngashimira Engineer Chang wafatanije na Jedone Cyubahiro, akaba yanadufashe kwakira amatelefoni yanyu. Mwese rero mwakoze cyane kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ubuzima buzira umuze.